Hear the word and renew your life on 657 AM.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatla latsane kungolo sihlanu ekusene mlaleli ngilithathekele lethuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth sibonga nakubahle enhlapho ukusibolakele lethuba bahle uNkulunkulu akubusise mlaleli namuhla ngifisa ke sibonisane ngezindlu zika Jehova noma endawo la siye senza khona isinqumo sokuba siyohlanganyela khona simdumise uJehova simkhonze uJehova umbuzo ukuthi lezo zindawo siziphatha ngendlela efanele yini ngokuba abanye bethu asikwazi nokunikela mlaleli kuze izindawo esikhonzela kuzo zibe sezingene likahle ngiyazi ukuthi abanye bavele bathi hayi ngiyitempeli likaNkulunkulu mina hey kwasha kwacima izindlu lapho kwakhelwe khona hey uJehova akahlale lapho uhlale etempeleni elingumzimba ngiyavuma mlaleli kepha indawo lasihlanganyela khona siyazinakekela ngendlela efanele na Ake sizwe ke izwi lenkosi ukuthi lona lithini mlaleli. Ihubo 84. Bese ke siqala ukufunda lapho yana ke evesini loqala sehle nayo ke mlaleli. Sizwe ukuthi ke lo mlobi waleli hubo uthini mlaleli ngezindlu zokuhlanganyela noma izindlu zenkosi. Isihloko sayo ke mlaleli osethi ke izindlu zikaJehova ziyathandeka izindlu zakabani zikaJehova ziyathandeka kungake qaleni ngengakubuza mlaleli ukuthi ke indlu noma indawo la ukhonzela khona iyathandeka yini na noma sibheke izindlu esihlala kizo kube izona sizinakekela okudlula indlu kaJehova okudlula lendawo esithi ngiyaka Jehova manje lo mlobi waleli hubo uthi izindlu zikaJehova ziyathandeka ngamagama neyakho uyayibala mlaleli ngoba akathi indlu kaJehova uthi izindlu zikaJehova ziyathandeka ake ngiphinde ngibuze mlaleli wena olalele ukuthi indlu la uhlanganyela khona iyathandeka yini na abanye bethu asizi ukuzohlwengisa noma sikline noma senzeni ukuze indlu kaJehova ithandeke esikwenzayo sinakekela izindlu esihlala kuzo ukudlula indlu le esithi ngiyaka Jehova ake sifundeke mlaleli Zithandeka kangaka izindlu zakho Jehova Sebaothi. Umphefumulo wami ulangazelela womele amagceke kaJehova. Inhliziyo yami nomzimba wami kuyahuba ngokwethaba kuNkulunkulu ophilayo. Ngokuba umzwilili ufumene indlu nenkonjane isidleke sayo. Lapho ibeka khona amazinyani ayo ngisho ama-altare akho Jehova Sebaothi Nkosi yami uNkulunkulu wami babusisiwe abahlala endlini yakho bayakuhlala bebonga wena sela verse 5 ubusisiwe umuntu omandla akhe akuwe abazindlela zakho zisezinhlizweni zabo bedabula imfunda yezinyembezi bayenze ibe yindawo yeziphethu yebo nemvula yokuqala iyayisibekela ngezibusiso baqhubeka emandleni baze babonakale phambi kukaNkulunkulu Sebaothi Ake ngikhuthaze labo abaqhubeka emandleni ekugcineni indlu kaJehova ihlengekile. Labe selomlobe athi ke baze babonakale phambi kukaNkulunkulu esiyona. Mlaleli ekugcineni indawo kaNkuluNkulu lesibiza ukuthi indawo kaNkuluNkulu ubuwazi yini ukuthi kunesibusiso. Abanye bethu size sisho sithi hey mthandazi wethu ayiphenduleki hey kwacha kwacimba kungenxa ukuthi asifumani isibusiso ngenxa ukuthi asigcini kahle indawo kaJehova. Lo mlobi usethi ke izindlu zakho Jehova izindlu zakho uNkulunkulu ophilayo ziyathandeka. Ngikubuza umbuzo ukuthi le ndawo ohlanganyela kiyo iyathandeka yini na? Umuntu ongakaze eze uma ebuka leyo ndawo angayithanda yini na? Mzamo muni owenzayo wena ekutheni ekubeni ithandeke leyo ndawo na? Noma uvela uzile ngamasunday ugcoke amakwayikwayi ushaya isuti wenze konke awazi ukuthi kubani owenza le ndawo ithandeke. Awubuzi yini futhi awubuzi ukuthi kukuphi la ngingasiza khona. Mlaleli, la lo mlobi usethi ke baqhubeke emandleni. Mlaleli, baqhubeke ekugcineni izindlu zikaNkuluNkulu zithandeke, baqhubeke emandleni baze bawubonakala phambi kukaJehova sebawothi. Wena mlalelo uyobonakala phambi kukaJehova uma usubonakala uvela uthini. Okunye futhi mlalele, ukuze uNkuluNkulu akugcina kuhlenge, ungasho ukuthi sizathu sine singenza ukuthi uNkuluNkulu angigcine. Lo mlobo walele hubo usethi izindlu zakho Jehova ziyathandeka. Uyaqhubeka besathi ke zithandeka kangaka izindlu zakho. Khumbula uDavide wake wathi ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova ngokuba izinyawo zethu sezimile emasangweni akho Jerusalema. Mlaleli, abanye bethu sesidukile nokuduka asisawazi nomnyango wenkonzo. Abanye sesithi hayi siyasikhonzela nje emakhaya ngokuba izwi lenkosi lithi ababili abathathu uma behlangene uJehova ukhona, nami ngisikhonzela nomndeni wami ekhaya. Kepha lo mlobi waleli hubo akayiboni ngaleyo ndlela yena. Uzibonela nje izindlu zikaJehova zithandeka, amathempeli kaJehova ethandeka, la kuhlanganyela khona abangcwele kuthandeka. Akathi indlu yami iyathandeka, kepha uthi izindlu zikaJehova ziyathandeka. Besathi ke umphefumulo wami ulangazelele womela amagceke akho Jehova. Akathi amagceke ami, kepha uthi amagceke kaJehova. Mlaleli, ake ngikubuze futhi, indawo ohlanganyela kiyo iyathandeka yini na? Indawo ohlanganyela kiyo uyayithanda yini na? Indawo ohlanganyela kiyo mlaleli, abantu bayayithanda yini na? Ngoba lo mlobi usethi yena ke izindlu zikaJehova ziyathandeka. Besathi ke zithandeka kangaka izindlu zakho Jehova sebawothi. Ngenxa yesikhathi ake sithi ukukuma lamlaleli siqhubekeke ivikelizayo. UNkulunkulu akubusise. Bahle intambo kwezakho babayilapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.